nilikuwa natoka Migori naletia Mombasa. Sasa hii ajali ilikuwa na overtake pale na gari ndogo ilikuwa iko pande ile nyingine. Sasa kwa dakika kidogo tu tumeshtuka tu gari kuja pande huu. Hiyo ndio ile matokeo yametokea.
Tumeteseka kwa nje tangu asubuhi tunapiga nduru. Hii ni accident mara ya tatu.
Imagine.
Na tumeomba nini serikali atuwekee pumps.
Yes.
Hapa hivi tunaomba tu county government atuwekee pumps.
Yes.
Hapo ndio itakuwa sawa.
We received a total of 12 victims of which one was brought in dead, a child of less than 10 years. A total of 6 females who are stable in condition. One currently is in Rahop or in theater for a major surgery. The 4 males we receive are all in stable condition, and one child is stable.